ebitongole binakyewa ebifaayo ku ddembe ery'obuntu n'okusinga ery'abakyala byongedde okwennyamira olw'omuwendo ogwa obutabanguko mumaka ogujja gweyongera newankubadde ng'amawanga gataddewo amateeka n'enkola ezikugera emize gino okusinziira ku ibalo 19:10 ku bakyala basanga obutabanguko obwesigama ku kikula kyabwe mu Uganda nga bitukula hano ku 10 kubo be basinga okusanga obutabanguko obwekuusa ku mukwano n'enkolagana yaabwe n'abantu abalala. Grace Niger akwira ekitongole ky'Uganda etagamba nti newankubadde ng'ensi yassaawo ennaku 16 ez'okujjukira ebyetaagisa okulwanyisa obutabanguko obwesigama ku kikula, gujja bagira abakyala bye bawangaalira mu mbeera y'obulwadde.
Wewaawo nga tukuza ennaku zaffe zino 16 ensonga y'abaana ab'obuwala n'abakyala abakosebwa akawuka ak'omukenenya tujogerako nnyo era naye twongera okugikkaatiriza nga tugamba nti basanga okutulugunyizibwa okw'enjawulo mu biseera ebisinga ojja kwesanga nti mu maka gaffe eyo gye tuwangaalira mukenenya bw'asooka mu nju n'obutabanguko buyingirawo ate obutabanguko bwe busooka mu nju ebiseera ebisinga ne mukenenya ayingirawo. So bwe tuba tulwanisa ensonga z'obutabanguko naddala mu maka tukikkaatirizaako kubanga tumanyi nti nakyo kiyina engeri gye kyongeramu